bombocla.
Con the boy call me number one.
You mamba on the beat.
That nigga send my ex one enjoy. That nigga send my anapatara. Even that nigga send my ex one enjoy. And that nigga send my anapatara. Niki mona na lewa, na mwelewa, na jona kachelewa, ejigo. Rapado ajepewa, viuno alivyo pewa, na jona kachelewa, ejigo. Na nigga semba exi wangwana enjoy. Na nigga semba anapatara. Ibi na nigga semba exi wangwana enjoy. Ibiza Miami bari, ajapele kwa Tanzanzibari. Apo kizimkazi ya kainjoi, no bajeti Dubai ya Togoi. Anasikitisha, ex, kama ebela mchapolini. Anajipitisha, ex, amekosa kumweka mbili.
Nikimona nalewa, na mwelewa, rajona kachelewa, ejigo. Rapado ajepewa, viuno alivyo pewa, rajona kachelewa, ejigo.
Na nigga semba exi wangu wana enjoy. Na nigga semba anapatara. Even na nigga semba exi wangu wana enjoy. Na nigga semba anapatara. Never. Kujivana mako, twende pali dekula. Nikata mungu yo bachali dochila. Vana mako, twende pali dekula. Nikata mungu yo bachali dochila. Mate vana mako, twende pali dekula. Nikata mungu yo bachali dochila. Vana mako, twende pali dekula.
Wambokla.
It's con the boy call me number one.
Bare sahi,
kone misko wai.
Yeah, sikuma.